choni langa sakubu inkomo takutinganga we laku choni langa yakuveli nyanga peshe yako luande uya uzekaya laku choni langa.
As Bethela and Tombeni,
the Dendiku Mane,
Yaku Vele Nyana, Peseyako. Kubu intaka laku choni langa
laku chona ilanga zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxa nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuyi lakutshona ilanga yakuvela inyanga phesheya kolwandle zakubuya neentaka abantwana abalali bacinga ngawe sendiphume ezibhedlela nasedolongweni yini nanase ungabuyi usekhaya.